zmusicafrica.com.
Yeah, guys, it's Shimian Kofa. Can you get him up on
Swag Entertainment.
Makveri Zambia. Six pack parufumo na wana mabazi. Juice kare vampere kwa shara mabanzi. Na ileta neka vena varimu mabanzi. Every day's my best demon under five cards. Euno rapa mwala umfaka no kashta. Eko kafuma wala kanaka no kashta. Kembo tetu ringane na boss pifi dunku. Kuse mu black skin muka tumsungu. Enatema jombo vamulisha ma Jordan. Aripa penshimbi enangore foka tane. Mwena mungu popoka piswa gni botiki. Mari ntumpike nebo inshafusha machiki. Ninkwa tako cheese empera kofe cheki. Wiraba kwa mabotoro doctor ni migo. Fake people mwena patara yo vanigo. Kuti kama frozi ya wasemga mulamba. Kutumpo kunya na fyariru wa mubalamba. Ndei sange mfula ndei sansaida. Kanshpano pene pole sansarila. Mwema rapa ya turika nke sankavira. Imemba narimevere muke sankavira. Dene rapa wimbo tumala intuwa kulunda. Next time kesa lapa tongo lolunda. Lap nga vuntungwa mkenez kaunda. Shishide mkwipa ya nkonkero kufunda. Opna mpolisha mafroz nje koropa. Mpange seko ya chienga bat mwara ponoka. Mosu waranka ya kukacha aswa wadi. Kesa wineri tukala pepa fiyama badi. Kuri ina papata mwikalaba kofi emidi. Vane fipataro kutakwa wokushote emiti. Tura talala kumwestu walipoka pemiti. Pangire japa tikezi ya smiti. Gero nikorwe etemu wa mabanana. Wiraba kwa vamisana liti manana. Mwevu teko muba soke vaiche mekulia. Tukote vakashana vaiche nekulia. Batesha mge munga sate sate. Nebo makaveri ngolefu ayonswate. Narapa na puisho ke guys na mishamo. I think fia fura vanecha na piamo. Era migo soja. Commander P-Swag Junior Budjo
P-Swag Entertainment.
Nona bako sate sate.
ZMusicAfrica.com.